beat, Felicia Galmenti, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Niko mawe, kupiki yako, na wengine sosaizi yako. Wazuri umezaliwa, kwako naridhia. Unakakua, ufampasio. Wangoza kona ini tena nyororo, kama ya mtoto. Mshilosu nini, kama kweli umeumbwa kwa udongo.
Elewa tamani, mpenzi langu.
Siweza tapautani. I got money in the bank, you can run it up. You can go shop a space or you can club tonight. Tell me, why you mad, you acting funny now? I gotta get that dough, you know you like to ball. So do you wanna cuddle or should I go hustle? Secure the bag, we could find our own vessel. Gotta get that shit, you know nigga gotta roll. Girl, you're making it hard to play this role. I know you wanna spend time, but we gotta keep that job. You know we have a baby coming, we gotta get it right. I don't wanna fight about it, we spoke about it. Yeah, I know it's hard, but what can I do about it?
Sege nemnege, tuangangana. nyosho ya kidole Wege adama Basi chonde chonde aishore Hata nikikosa usiondoke Na kupenda leo mbaka shoke Na tukidondoka mola tuokote Uniombe, uniombe Nisipate ugumu kukutafutia mama
Tusichore, tusichoreke mama Amini mimi nawe tutafanikiwa wote
Nivumilie mama niombe Wangu toka zama wapeke
You are the only one The only one for me
Oh mama
Nyumbani ya toka Katili una nafsi una huluma Hata kwa ushahidi macho nilifumba Sikutaka kwa mimi liokupa itaniuma Kwamba msaliti wewe Kwa tamaa za mda mfupi Vizibari umelitosa Kawekeza mda mwingi Kumbe bure na jichosha Lete wewe Tulojenga kwa juhudi Umebomoa Zile ndoto na mipango Ya kufunga ndoa Jera Subiri lipone Bado nalimpuza Jera Natamani ukome Nipelikizo mzio Jera Subiri lipone Bado nalimpuza
Mchezo Amilo na nitega mama Pale nikifika ghetto Kati Katika Nipeza kiodi songa kabisa Gandhi Gandisha Nipeza mikogo ntagi kwa Twitter Ati mapenzi bila pombe
Ulisikia wa
Tena tuache kunyo pombe
Ulisikia wa
Nizinga zinachelewa
Ulisikia wa
Akina pendo kileo
Ulisikia wa
Ati mapenzi bila pombe
Ulisikia wa
Tena tuache kunyo pombe
Ulisikia wa
Nizinga zinachelewa
Ulisikia wa
Akina pendo kileo
Meshinda nikikol mbono unaninyamazia Unajua nikifall hapo
diwa na kuambia
Mutakula tumeivo umepikwa kichef Izo group uko ndani uko right to kill Leta makali na ulete na chesa Najua tuchali cheki form ni kulewa Juni roi na kafala flani wanabonga mbae Wakwa noi jutu kompa moja wana kama fala Before likuwa na kushuku sejo na kudai Kwa unadai na unataka dudu nipigie badai
Kati, katika Nipeza kiodi songa kabisa Gandhi, Gandisha Nipeza mikogo ntagi kwa Twitter Ati mapenzi bila pombe
Ulisikia wa
Tena tuache kunyo pombe
Ulisikia wa
Mizinga sinachelewa
Ulisikia wa
Akine pendo kileo
hey, hey. Nimekuweka weka 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 Na mini weke 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 weke
What up people, this is your girl Mandy We are chilling out with DJ Desma baby
It's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma.
Holler! Take any deck any way any sahau for any part japuna mihangala mapenzi yalileta madhara
dokta puliza kidonda mapenzi yalinipa majera nikakosa pa kunipa raha baby
nimekuweka weka weka weka
This is DJ Desma 255.
kaumba nafsi kaumba wivu akaya umbali na mapenzi na kukwacha sisani siwezi jaribu mana penzi kwa mzani umenizidi mahtifu shika vima usukani tuende taratibu bade atuta baby koleza gia eni tam tam kama pipi na kuita sweetie arote rote fundi kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote vete cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wewe ndo dereva so kukwacha
What up, people? This is your mentee, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Hadithi kunja, hadithi njo, utamu kolea. Mwezenu kupa niko kwaro, imeni nokea. Vision shuda kole nyo, unalo ambea. Mtaja kubwa makwa shako, kwa kutu. Sukari alamba na jana nilifunga nkasali nikamuomba jalali tuepushe madhohari ya wanadamu we mtamtam kama pinti na kuta switi arote rote fundi kwenye kwichi kwichi shepo vipi kama lote vese cheni shadiliti sitaki chiti watoke toke kwenye moyo nimekupa siti wendo dereba so kukwacha
fundwa mapenzi leo nataka nifungue moyo kwako piga gita
this is DJ Desma 254
leo nataka nikuimbie kanyimbo kako kamoyo kanani dunda 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 na jina lako anitunza kama kinda kinda oi kifuani mwako zigo limepata punda kwako fungu alimenye tunda tunda lote baby ni lako umenirambisha umenifundisha ukanitimisha shada umenipa umenirambisha umenifundisha ukanitimisha baba shada umenipa
is DJ Desma 254.
Jumba na magari mazuri kila busara shima na ikima utungwana na isani mpende mkeo na atakupenda kweli nani sitiri hata kwa daga na ugai penye fura na mapenzi na penzi yananyoka mambo tena nanipenda hata kwenye ngumu ali na mimi namdekeza kama penzi na mama kumona tunapanda mgongoni kubembeleze ula cause my baby you're my baby that's why I love
the way you know me the way you know me
umeniona
simple,
tunaenda na ye alipo nipo ukimona ye. Kama penzi na mama kumuna tinapanda mgongoni kubembeleze ula kusema baby, hiyo my baby, that's why you lie.
The way you do me,
that's why you lie.
The way you do me,
that's why I love you, that's why you lie.
Why you they keep on telling me lies? See I really keep on oh. When you back go you come and take on no. Tie, not you and your suburb. When you pass along on the budget double. Zai, watch a woman na kuomba. Zai, kweli Mungu na kuona. Zai, madiki nuni wapona. Walai, moyo unanisonona.
Yeah.
mapenzi wato pandi pa my honey walai walai shakupita kifuani
na waseme zuzu zuzu mizuzu kukosa gubu 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 nabaki bubu 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 ukiregea na kuwekea
wani Baby, need a kiss, maneno ya kuvutia Wakitu this, tunatanga zandia
Kushki, kushki
Eh, kushki
Kushki, kushki, kushki
Kushki, me and more
Kushki, oh, kushki
Eh, kushki
Kushki, kushki, kushki
Oh, baby
Kushki, kushki
Eh, kushki
Kushki, kushki, kushki
Kushki, baby
Kushki, eh, kushki
Eh, kushki
Kushki, kushki,
kushki Sunday, I go Minafurahu na mani Mapin
This is DJ Desma 254.
Oh baby, do me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
This is DJ Desma 254.
Peza kwa chukwa chumanza Umeniteka asilimia Umenifanya mbochi mikwako No, 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 no Mapenzi bila makasiriko No, 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 no Kipenda basi yeshimaiko Wendo my love Kupote utakaponta kuenda My sugar coke Ata waseme nini na kupenda
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
Ewa my lover my baby boo
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
Atutatenga na minawe
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
Ewa my lover my baby boo
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
Atutatenga na minawe
Hey hey, it's your girl Nandi aka the African Princess One and Only representing Zumba 5 And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Toto kweli ni hodari Boga tamtena za bizari Anipama kubwa mwenzenu Nimekufa nimeoza Anavo nipenda mwenzenu Kasha nipa unaoza Mpaka naruka mateke Yani jisi na mpende Aje geto aniteke Mie popote ntakwene Kipenda basi yeshima iko Wendo my love Upote utakaponta kwenda My sugar coke Ata waseme nini na kupenda
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
You are my lover my baby
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
Atutatenga na nini
Nawe
Nawe
Unapenda na sana baby
Nawe
You are my lover my baby
ya moto ya chumi karatasi bali ulona tu.
This is DJ Desma 254.
Yani ni kumizana kumizana kutwa nafsi uweka na roho tu. Oh baby, mie manza kwa mwoga kope kichwa narudisha ndani wala siwezi roga vunja nasi kutwa adharani. Oh baby, nye mapenzi mungu ya budawa niponye tufunge kiozi majirani chawa wasione.
Is the African Princess one and only representing 255 and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Ghetto loving, eh? Ghetto, ghetto, ghetto loving. My pensi piwa mi umbwa na garden say.
Ghetto, ghetto, ghetto loving. Nina kupa ghetto, ghetto loving, eh? Ghetto, ghetto, ghetto loving. My pensi piwa.
This is DJ Desma 254.
That for you. Kila kitu nita do for you. Kosana na mbogi nita fight for you. Kila kitu nita fanya just to be
baby,
with you.
Baby, cool it down, cool it down. Hakuna chaburu guru meni tuliza mie. You know I love you so much. Ata mama kikuona tough for you. I'll fight for you, die for you. Kila kitu webe ni top do for you, baby.
I, unajua mini ghetto boy, na bado church boy. Na hata kumapenzi na kuanga lover boy. I, nitaita jeshi utinesi. Mbele ya kanisa, mbele ya wakurugenzi. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mapenzi piwa nyumbwa na garden say.
Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mapenzi piwa nyumbwa na garden say. Nimetafuta mapenzi for a long time. Ila sijapata ya kweli mapenzi for a long time. I'm looking for a ghetto love. Oh, ghetto love.
Usitafute kwingine, niko hapa juu yako sio mwingine. Mungu baba, alinunganisha na wewe si mwingine. And I'm looking for a ghetto love. Oh ghetto love. Oh ghetto love. Oh ghetto love. Oh ghetto love. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mapenzi piwa nyumbwa na garden say.
Ghetto, ghetto, ghetto loving. Mina kupa ghetto, ghetto loving, eh. Ghetto, ghetto, ghetto loving.
If you love a girl, and guess you don't know. Sio kama yule dem, oh no. Na kama njiwa, anavyo pepea. Roho yangu unailemea.
Kasura pia nakolipokea. Naona Mungu kakupendelea.
Basi
nipatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto.
Petea, petea, petea. Weni kama petea.
This petea is DJ Desma 254.
Petea, petea. Weni kama petea.
Toka kwa juanjo kwenye hema, wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita CCM Chadema.
Yani umoto hausimi, na kwa maneno ya ulimi, nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipe ya chumbani.
Wani moto, wani moto.
Petea, petea, petea. Weni kama petea.
Petea, petea, petea. Weni kama petea.
Hey. Kimbamba wa kikonda ataitwa konda. Mademo na gongwa, milango inagongwa. Uku kwetu chura na meza na konda. Ukitaka kitonga tafuta six packs, watu tuna six figures. Domana wasn't kutana chill na fake niggas. I'm a boss bitch, wow, ni my gold diggers. Every time I spit a turn, haters to believers. Umepewa lifty, mguu kwenye dashboard. Mtoto mama weka macho kwenye blackboard. I'm a rap god, on your iPod. Got a third leg, call me tripod. Leo tunakula nyama mbichi, eh. Mistari imeza mandichi, eh. Milevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh.
Watatubu, watatubu, ay, watatubu.
Leo lazima watubu,
ay, watatubu, watatubu, watatubu.
It's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Pana kapazia la sinema. Pombe ni konki asifiwe mgema. Staki mambo ya kisee sengerema. Wana wametimba na irizi zina hema.
Leo tunakula nyama mbichi, eh. Kistari imeza mandichi, eh. Mlevi amezima switchi, eh. Ni kwikwi, eh. Ni kwikwi, eh.
Watatubu, watatubu, ay, watatubu.
Leo lazima watubu.
Nilikupenda tangu kitambo, njoni show kama bado uko single.
There's something I
mwenye na mtesi maze unanidelisha. Napena na vyo tenzi, napena na vyo flexi, unafanya mina slegisha. Kile mina kucheki, bonge la mtesi maze unanidelisha.
So back it up, baby, baby, back it up,
baby, baby, back it up.
Then turn around, swing and turn around. So back it up, baby, baby, back it up.
Chapo dondo, kalongo longo, tuchaze hadi tupata watoto, tupige photo, tukiwa msoto.
This is DJ Desma 254.
Jisiku moja tutakuwa tumasaka. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha. Kile mina kucheki, ponge la mtesi, maze unanididisha. Napenda nabo dance, napenda nabo flex, unafanya mina slikisha.
So back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, swing and turn around. So back it up, baby, baby, back it up. Then turn around, swing.
Yani leo ni leo tunafurahi leo, benzi letu litanoga leo. Yani leo ni leo tunafurahi leo.
This is DJ Desma 254.
I want you, honey.
Princess One and Only representing 255, and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Tumekua leta vinywaji vya kishua, brandi zetu wanajua. Leo kuna fom, kuna hela, huko kume chrome kama jela. Piga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka mwani, yale mtoka vitongo jini chakuwana. Usiyokompe be, 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 yeah. Usiyokompe wapa joto, switch your cameras on, kuja tupige photo. Tumejiada sawa sawa tupo fiti, ita weita luku tiki, we do it bigi. Wacha tupewe pewe, tunajipa sherehe, shida zote tupakule, wacha drinks imwagike. Leo kuna fom, kuna hela, huko kume chrome kama jela. Piga zungusha vela, tuko na maodi na makwela. Ukitaka wale toka Nairobi, ukitaka wale toka mwani, yale mtoka vitongo jini chakuwana. Usi
Michezo tari mpaka na umba pop Kitoga iko Nakatafune kama mboga iko Nyuma kakaficha maboga uko Nakafundisha kupiga yoga iko Katoto kame ni koroga uko Katoto kame ni vuruga iko Mwana mwali bachachari kwenye kona na vyo nibana Sakafuni juu ya dari mbona raha tunapeana Kanipa vyeo yae mijemedari Kwa mapenzi ni hodari Nilikatongoza vya kama utani Kakaja kunikubali Yeye amenituliza ruhani Wacha ni wape habari Sasa najilia raha za pwani Huku pepo wa bahari
Final
Chuturulu
Oh final
Mwanganuru
Oh final
Oh final Mimi naye
Tell me kapaka
Final
Tapika Moto paka kada Leo final
Nyesha wangu yuda Vake vitamu najipakulia Kungwi nimefundwa Wake maexi ndo wanaumia Walisema limevunda Sasa jikoni ndo linanukia Yendo wangu kiti Tena achoki nikimkalia Tena siku zina nenepa Nana wiri Amenoga mapenzi na yamesha miri Anipa vinono na vikubwa tamso shubiri Nyumba ni kumenoga kunipoza mwili Ananileta chumbani nikoleza wangu wani Tunacheza kibaba mama Kibaba mama wakienda vitani Sisi tuko nyumbani Nitichi nama inama Inama inama
Siwa nero asama
Siwa
nero asama Siwa nero asama Alex Sema awalete Leo walete Tumejiko kikinuma Awalete Wewe walete Wala wewe usiwe na numa
Hey hey, it's your girl Nandi aka the African Princess One and Only representing 255 and you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Kama full cheddar yani tusawa Tusawa Kama ni sheshe watapagawa Upagawa Yani tuko full kikosi Onya mwezi wadosi Ya 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 Mr. Hennessy DJ Day Clap You mark 001 Ya 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 ya
Fanya hala hala Sote tuko sawa Wendo nachelewa Yani full kujachi ya hapyo mwagerazi
Sema awalete Kikinuma, awalete, wewe walete, wala wewe usiwe na
mindo Kenyan boy, niko na Sudi boy, aya. Chocho kwa chocho mipaka yote, waje wa soko te, pepe te, palete, aya.
Waje katalika, kwenye meza yetu tumejazalika, aya. Vichwa vimeharibika, hapa full sheshe hakuna kuzima, aya.
Pombe, pombe, glass chest to gonge,
vidonge,
ice, steam, steam, zipande,
fanya hala hala, sote tuko sawa, wendo nachelewa, yani full kujirusha leo.
Sema awalete, yeo walete, tumejiko kikinoma, awalete, wewe walete, wala wewe usiwe na noma.
Sambua, tena bila kikom naifinia kwa ndani na che ritual inapiga shift ya bodeka sina muda wa kudeka mapenzi yashanipiga chenga kizengua mimi nasepa napiga shift ya bodeka sina muda wa kudeka mapenzi yashanipiga chenga kizengua mimi nasepa nataka usiku mmoja ni wewe. Nipegeje hadi chei ila mapenzi ni wei oa ae nataka usiku mmoja ni wei nipegeje hadi chei ila mapenzi ni wei oa niko tepe kama gypsy zege usiku mmoja ni wei nitembeze fimbo ya utembe usiku mmoja ni wei niko tepe kama gypsy zege usiku mmoja ni wei nitembeze fimbo ya utembe usiku mmoja ni wei ninataka
usiku mmoja ni wei usiku mmoja ni wei
ai wei usiku mmoja ni wei
usiku mmoja ni wei
ninataka
usiku mmoja ni wei usiku mmoja ni wei
daddy yoko hey
usiku mmoja ni wei usiku mmoja ni wei
nichekeje nichekeje na chekecha na cheketu 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 chekecha na chekechu.
We, nataka kujaribu, jaribu vitu. Usijaribu drag, takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Nakuona kwenye macho, unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu, apige stories za maisha. Ameomba kuonja, kanogewa, kawarupa. Ataki kuondoka, kiondoka, nataka kuja. Amezoea fegi, kakutana na mjuba. Kashambia msuba, na mchanja mbuga. Anawashwa na mkuna, natoa kila huduma. Nafumua, nafuma. Maneno na mungunye mungunye na guna guna. She wanna take a shower kama kawa
ni kukuma. Niko tepe kama chipsi zege usiku moja ni we. Nitembeze fimbo ya utembe usiku moja ni we. Niko tepe kama chipsi zege usiku moja ni we. Nitembeze fimbo ya utembe usiku moja ni we. Ninataka
usiku moja ni we. Usiku moja ni we.
Ai, we. Usiku moja ni we.
My girl, many matata, body matata mbaya. Bwana mdogo meni kama town, unanicheza kama karata. Tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Tuna sifa za kudanga, na mingi wanasema sijaona. Wivu umewaingi.
Hey, it's your girl Nandi, aka the African Princess, one and only, representing 255. And you're chilling out with DJ Desma. Holler!
Bwana mdogo meni kama town, alicheza kama karata. Tulikutana kule Cape Cape Town, paka Accra Town, downtown. Tuna sifa za kudanga, na mingi wanasema sijaona. Wivu umewaingia, Mungu kanionya shashara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wananiita
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Hawajui ninachofanya mimi
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Nikitema na shiba
mdogo,
bwana mdogo,
mdogo.
Kilimanjaro napanda mimi
mdogo.
Baba bwana mdogo,
mdogo.
is DJ Desma 254.
These people no go let me vex, make a boss gun. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, better just shun. Sweet lover, you got a text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Yeah, them my link, mommy, not send them. Anybody hating girl, I'm friend them. Make we use this loving girl, offend them. If them no send us, we no send them. Baby, girl, just run to me now. I'm a lover, you give it to me now. I be keep up at the ranking, you know.
Wakiniona na nita
Mwamdogo
Bwana mdogo
Mwamdogo
Awajui ni nachofanya mi
Mwamdogo
Bwana mdogo
Mwamdogo
Nikitemo na shiba
Mwamdogo
Bwana mdogo
Mwamdogo
Kiri manjalo na panda mi
Mwamdogo
Bwana mdogo
makes me realize you love me every day when I see you home. So if you're going to stay, stay forever. If you're going to leave, then do it today. If you're going to change, change for better. And if you're going to talk, make sure you mean what you say. And I promise that I wanna change. Promise that I'll keep you safe. Together, wherever you will be fine. Girl, I promise that I will love you. Promise that I will care. Forever and ever, you will be. Now you make me sing.
No joy.
What up, people? This is Girl Mandy. And you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Funny boy. Blasking with melanin, shining on your Vaseline. The most beauty that I've ever seen is you. Yeah, you're my queen, my everything. Come around me like a Lamborghini. When you take off your bikini, I feel ooh, yeah. Snack, snack, I go give you cash, cash. Scream when we dash, dash. Shake that, nash, 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 nash. Yeah, yeah. You got face, face, snack, snack. I go give you cash, cash. Scream when we dash, dash. Shake that, nash, 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 nash. Yeah, yeah, yeah.
One, two, yeah. One, two. Voice of the tiger, man.
One, two, one, two, one, two.
You got it right, baby. Show me what you got, yeah.
One, two.
Give you cash, cash, scream when we dash, dash. Shake that, nash, 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 nash. Yeah, yeah. You got face, face, neck, snatch. I go give you cash, cash, scream when we dash, dash. Shake that, nash, 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 nash. Yeah, yeah, yeah.
One, two.
Yeah.
One, two.
Voice of the tiger, man.
One, two, one, two, one.
Yeah, yeah, yeah. Funny boy.
I fell in love the way you fall asleep. And my love to you is so deep. fell in love with your smiling face. Expensive shift.
This is not cheap. Is DJ Desma 254.
I like me tomorrow more than today. Wow, wow, wow. Girl, your heart is my place here to stay. Wow, wow, wow. I love you more and more every day. Cause love is what you do, babe. It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Nakitanda ni usiwe kako, go, go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweet, I'm ready to go, go, go. Family, good friend to me, my heartbeat.
This is DJ Desma 254.
I met you, I got no more stress. I wanna take a sip because you're so sweet. Oh, I like me tomorrow more than today. Oh, 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 oh. Girl, your heart is my place here to stay. What you do, babe? It's not what you say. Yeah, yeah, yeah. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Lege, lege, koroga zege. Nakitanda ni usiwe kako, go, go. Katika bebe, zungusha bebe. Kakupa mama ki uno, no, 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 no. Basi niteke, jeni kupebe. Give me that sweet, I'm ready to go, go, go.
This is DJ Desma
254. Napenda macho yako kororoni. Asha uru kanka jori. Tucheze kuche kuche kwenye mapori. Ayu alama tam. Ah alama tena tam. Oh alama tam. Ah alama tena tam. Ah alama tam. Ah alama tena tam. Oh alama tam. Ah alama tena tam.
Vani
boy, party party party, party time party, party party party, party
sound boy.
No choice.
What up, people? It's your girl Mandy, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Vani boy,
party party party, party time party.
When you shake your bum 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 bum. Give me moves when the music go gang 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 gang. More leka, more shesha, yo bansiga ganja. Give me lighter, sexy ladies, more pages. Bring big bottles with lights, take a picture. Yeah, yeah, it's a summertime.
Summertime, yeah.
It's a party time.
Party time,
yeah. It's a summertime.
Summertime, yeah.
It's a party time.
Party time, yeah.
Party, party, party,
hey.
Party time, party,
ah.
Party, party, party,
hey.
Ah, party, party,
ah.
DJ Desma.
Yo pansiga ganja, give me lighter. Sexy ladies, more pages. Bring big bottles with lights, take a picture. Yeah, yeah, it's a summertime.
Summertime, yeah.
It's a party time.
Party time,
yeah. It's a summertime.
Summertime, yeah.
It's a party time.
Party time,
party, party, party. Party time, party. Party, party, party.
Fucking
up.